kadada kamenona, nyuma kamungwa kameshona, eh. Kadada kamenona, nyuma kamungwa kameshona, eh.
Nataka nimbe na wewe leo nsikilize, kadada chonde dede dede de moyo nitulize, kadada kama ikiwa ya moto nipe nipulize, kadada mimi bwegege gege kwako nimalize, kadada.
Hey, akisema afungue duka kadada, we mbona watu watacha change, tajikuto na choma pesa tu baba, watu anateleza kizenji.
Sura kisomalishe punyama nyama tele, tele. Chachandu kachumbali na mchome atetele, tele. Putururu msonobali na mfungia kwa mbele, mbele. Kulia na Rosali kushoto fundola ndele, ndele. Adana, taratibu sinikimbize basi. Adana, mimnyonge sijazoea gasi. Mungu kamumba kadada, kadada.
Na Mungu kazi ya kumba naijua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Kisura kama jua natua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Reni na kipini chapua.
Mungu kamumba kadada.
Amazing, kadada. Amazing.
Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, eh. Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, eh.
Akibana nywele ya makizi achie.
Kadada, kadada.
Lalewa bila kunywa akikuangali.
Kadada,
eh, anataka kunipa jifanya mchoyo, takuniendesha endesha kitoyo, navyo tingisha tingisha yoyoyo, takundatisha datisha nifulu, kwa kupendeza kama na kumoa, tamade mwenzake max wanatoa, mwona japa kameka puka poa, sasa usimkute amesha jipodoa podoa, kingine nampendea mtu fashion fashion, mambo flani flani ya kisasa, subiri uone action action, akiinuka kitembea nyuma kwasa kwasa.
Sura kisomalishe punyama nyama tele, tele. Chachandu kachumbali na mchome atetele, tele. Putururu msonobali na mfungia kwa mbele, mbele. Kulia na Rosali kushoto fundola ndele, ndele. Adana, taratibu sinikimbize basi. Adana, mimnyonge sijazoea gasi.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Na Mungu kazi ya kumba naijua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Kisura kama jua natua.
Mungu kamumba kadada, kadada.
Reni na kipini chapua.
Mungu kamumba kadada,
amazing, kadada. Amazing.
Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, eh. Kadada kamenona, nyuma kamumbwa kameshona, eh.
Kine nampendea mto fashion, fashion, mambo flani flani ya kisasa. Subiri uone action, action, akinuka kitembea nyuma kwasa kwasa.
Comic Slicer.